Awa mashem shem 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 wawawe. Mashemeji yote wapigwe mawe. Mashemeji yote wachomwe moto mana wanafiki sana. Utasikia shemeji oh shemeji ha. Epona ndugu yetu sia na kupenda. Shemeji oh shemeji ha. Epona ndugu yetu koko kasarenda. Kumbe waongo mpo kamia nani. Wanasubili mkutani. Mgombani. Matusi mtupiani. Nye mashem shem dale. Nye mashem shem wake. Nye mashem shem dale. Bingu ni mtapasikia. Oh ya ya. Nye mashem shem dale. Nye mashem shem wake. Nye mashem shem dale. Bingu ni mtapasikia. Kuna hao mashemeji utongoza mashemzao bila uoga utasikia shem 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 anazima ta mashem shem 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 kweli ni bala ayaya tusije kuona na wabaya washemeji zenu mwena haya nabidi mji tulise kumbe waongo mpo kamia nani wanasubili mkutani mgombani Matusi mtupiani Nye mashem shem dale Nye mashem shem wake Nye mashem shem dale Mbingu ni mtapasikia Oh ya ya Nye mashem shem dale Nye mashem shem wake Nye mashem shem dale Mbingu ni mtapasikia